Yes. Baby, on gaze and cassie bastardish. Shalongurungu na chomek. Any command as you na kunik. Toto kitu na tona shikik. Nani fanya zoba. Unani koroga. Nailola koboga. Niki chovia chovia. Pinda na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu gogogo. Na vyotereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo. Tataki uno speedo.
Umagajaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kipaka sava. Wema.
Shattered, shattered, shattered.
Wema.
Okay.
Wema.
Yaba bakaila.
Okay, nipe nikupe mapenzi to that day. Mpaka wajute na please usiniache. Ma, kama gundi ni nate. Nenda popote nikienda nifate. Wende wangu basi acho niku broadcast. Chako changu kama pesa basi zini cost. Tumia tumia wende wangu ringa. Kwa yangu dunia bosi jali vimba. Mina penda unavo deka deka right. Kama mtoto unavo cheka cheka. Wana dis wana sema nivi weka weka. Ira misi jari nshaji weka weka. Okay.
Tataki uno speedo.
Numa gajaza.
Kwenye sita shangwe miuno.
Kipa kasava. Wema.
Na shingo kidogo. Kiche tuwe na langu ngogogo. Na vyotereza kwenye mbedodo. Yani utampaka kwa kisobo.
Shattered, shattered, shattered. Okay.
Yo baba kaila.